Yesuwevu na nizwa kubiyovulamu genda etandi seka wefuwe kukutende kama ruwari lo abakozi maruwari lo aga government kumi district ye wachiso kukukola ye chizala gumba elanga kagenda kunyikiza enkole eno bagenda kunyikiza enkole ne maruwari la marara kino chiambeko kufuka ichokula bilako unamu kwanga umusasi wa Radio Simba aliko byakunganyiza ku kino
abasoba na bakugumu nkola ye chizala gumba okuva mu kitongole ekyebyobulamu nga bakulembeddwamu musawo Asimwe Precious bagamba nti bagenda kufuba okulaba ng'enkola n'ekizaala ggumba ennyikizibwa mu malwaliro mu disitulikiti ne Wakiso aga kumi ge banokoddeyo okuli erya Wakiso Health Center 4, Kajansi Health Center 4, Kasangati Health Center 4, Namayumba Health Center 4, St. Joseph Hospital Wakiso, Watuba Health Center 3, Kyengera Health Center 3, Kachiri L Center 3, Nsanji L Center 3, Nemende L Center 3. Era bwati Asimwe Precious ayongedde okukatiriza ku nsonga eno.
Kati tugenda kubayamba kulaba abazaalisa baffe abasawo baffe mu ddwaliro balina skills ennungi ezisobola okugaba family planning ku bakyala baffe n'abasajja abazeetaaze. Ekyokubiri bwanga balina skills ezigaba family planning balina ebikozesebwa okuzigaba balina registers balina eddagala.
Musawo Asimwe Precious agaseeko n'agamba nti mukadde kano balafuba n'okulaba nga bateekateeka abasawo malwaliro naddala ga gavumenti okutandika bo bennyini okufuna enkola mwe basobola okuyita okweyimirizaawo singa abagabi obobuyambi bajjamu enta kubanga ensimbi kati eziva ebweru w'eggwanga ntono ddala
abusobola okukya nga tetuyina partners oba bano abaleeta ku sente batuyambeko naye ebikozesebwa okusigala nga tugaba family planning tubiina ekisooka eddagala tuyina gavumenti egabayo budgeti ng'egula eddagala ya family planning n'ebintu ebirala ekyokubiri abasawo tubayina abasawo twaba training ne bafuna skills bamanyi okukozesa family planning ekyokusatu ne mu communities zaffe eyo mu byalo mu tawuni abantu twabayigiriza ku family planning kuva dda ku ma TV ku radios mu butabo byonna kati bamanyi lwaki balina okukozesa family planning ate bamanyi ddi bwe bagikozesa.